la soma paka university wafuna degree no mchala nofuna sina tabu era tontankana ntibambi ko kubutonda watawera wala bakulu zokubepena banka myo bukusa bewa mwabasatira mali akatongole bekalata nekula eduke teneo wakalanga baduka chintu ekyo kyanuma tebalina mpisa awo sonya ate ne bamugeyengula tukole bwe tuti amazima kagano yagala mwenyoko we wamwe nfuko muko sikyebaka nokulya siria ebyenkola byonna bidobonkamu laba bwe nkwesiga omuŋŋamire mwanyoko kwesimya fumbire nsene
Café.
fana jinga tude wange wati mumuliango anize monangi embaga ya gwata nyagala nye tulina bafumo amtere kere byangi.